ZWAP.com.
Hello,
we PG-69. Unejone moja mbaida.
Chase beef on the beat.
Ase, charo na jirusa daide kishoni. Hello, ase. Ifide chitika finja kenti meshoni. Ifide chulande tash. Akamwana kanunu na kishiba nuku chaya tuwe king.
Iwana nibane baranga bana baida.
Akamwana kanunu na kishiba nuku fumo tuvane. Hello, aida.
Technology ya pusa, tingomvera mai pusa. Kumidia watirangiza maloza, kapena ni inkonomi ya kosa. 5 years mwana ziva tweki, aziva kutuka na batisa ziva chechi. Woke ntiwe unga shtepwa, notapwa nukwira paka mwa. 12 years kasiriza chikwa, tikaleka na school, ukafuna sugar daddy. Kuma club anda ezini wa muna, batikuwa kazi ndiye wa mafuna.
Icharo na jirusa daide kishuni.
Direction my youth itasowa. Numa chimo ndiye mwamene tinyowa. Nivita nivina veti kumwanga simowa. Simowa. Nizapona kwa doctor bisa mungwana. Nizapunzi la kwa minister langiza wana. Halo mama, kalangana wana. Wena abala wana. Usheshimi wawa. Munga tabwe wane. Misepela ni pia na meme. Wakakolo wafumo zula ziko. Muli sister wafumo ona tinko.
My baby, you're nice. 3 lines down.